saan n sebel naam mang ab sol n jurdãw a zɩɩf na n naam mang sagma a yɩɩs feeng vɛ tɛɛngẽ a yʋʋr kɔngẽ a saan me a sɩɩm saan eliseu saanne a bɛ naam mang tɔ ab sol n jurdãw a kat a mɔca gyaas faac kiboon bɩ nyĩnna kɛt kɔ naam mang bɩ n cɛɛ kisaagẽngẽ n yaan a yen eliseu et ke kɔl le bɩ nyãng tɛɛngẽ m kɔm glɔ aala a sɩɩm yaa cɔs aala gɩ nyak kɩ sif kɩn dãng a yen a naŋa tɩ a laan tɩ tɛɛk sɩmit na aala yaa ba madana tɩ caam lɛk m bɔmban